Mix Masters Entertainment.
Pambana na yako.
Kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda
usi.
Kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu. Kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipo stahili. Yani ni kungangania nishachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha kwairi. Tena niko tayari. Pipigwe kinubi kengere kwa shere. Kinaga ubaga pele umati tuachane. Na kama autojali tuite waumini mabadri na mashe. Yaishe labda sakwa nini tutesane. Kweli wendo ni kupendae. Hila unanipaka na bujina. Tusitoane nyongo. Chongo, yeah. Mwili umebaki kongo. Nyama sina ni mifupa. Nayona nombo. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Kurukusha ni kutwa kucha, yeah.
Bora tuachane.
Bora tuachane siwezi.
Bora tuachane.
Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Baby, oh, why you take my phone? 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 Basi tukumbane, tukumbane. Tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze. Meaibuwa mwenyewe. Tukumbane, tukumbane. Tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze. Meaibuwa mwenyewe. Ulipita Twitter DM. Ukapita Insta DM. Ukasama in bubble. Na chati na mtoto wa kigogo. Unacho kitafuta utakipata. Sababu na njia yako. Unacho kitafuta.
You are now listening to DJ Kalonji.
Unacho kitafuta utaki. Unacho kitafuta utaki pata. Sababu na njia ya kuniacha. Ukiniacha mimi utapata nini?
ya go breaking my heart and then I'm innocent. Kwa nini?
Baby, oh, why you check my phone?
Baby, oh, why you check my phone?
Baby, oh, why you check my phone? Baby, oh, why you check my phone? Cause tukumbane Tuzuzane Sikusema unichunguze Meaibuwa mwenyewe Tukumbane Tuzuzane Sikusema unichunguze Meaibuwa mwenyewe
Mwenzako I feel so good Kikona
Kalonji Kalonji Mogoro
Ati unakwenda au naru Makata kona Nyuma nakatuni za masudi Ulivyo nona Hey, hey Hivi unapenda wavifu wa karohoti Ama sana Au waze wakununuwa waga noti Akina sana
Lamba lila lolo mwa
Sasita, shepu vela sidika Anita, macho kama unanita Sasita, shepu vela
Show me,
vela
Show me,
shepu vela
Show me,
una viones
Show me
Umenifinyanga kama dona
load.
Umenifinyanga kama dona
What do you expect?
Umenifinyanga kama dona Makonde na lonya Kama mpira Maradona Kichuya kona Na wakisema na mawenge Wambie uneraso Wakiringisha mere mende Nitakuga uya kon Chunga kipenzi majaribu Mabaya sana oh. Na wendo doktor kunitibu Niwe salamu oh. Oh baby Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayondo sister Anita Macho kama unanita Sasita Kiuno kayondo sister
Show me
Unaviones
Show me
Waoneshe unaviones
Show me
Unaviones
Show me
Go ahead and get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Mbezeni sticky manaki mziki una hela ila hela kuipata mziki Sikuficha mba wapendi wanagoma Asa dona uwa bendi mana natumboa kila ngoma Wananisoma ngoma bomba kwa chikolo nabia nilikona nkambia wale penati Toka jiji la samaki mama liponipa siri kwa biashara fast Kuna mwanaharakati tajiri pili watu wa ajab sana Watu wa ajab sana Kila mina adab sana Mabesti
kwa soma
Wasani wanaloga sana Kwa mana mipeche
chambe
Na mungu manapaje pingiki Sa vipi anekupa hai Uko kisema mungu wakubariki Suwazi kushiriki kwenye dhambi yako Ivo katwe mikono kisha ule kwa macho Nisipo vuja jasho alokuwa nyuma yangu atakula wapi Hapo ndo na mini kwa mwenye uluma naga bahati Ume uwezo binafsi vijana mrelaxi Na kombo simtusi baba kama ujui utakula wapi Na hadithi za sungura misitake Nilete hadithi za watoto wenye chura wa masaki Na ukisikia noza sura juu ya laki Mana uhai ni faida ikiwa sarani
Usichoke mbea Kunja ukunja vyo mintatusua Izi juli sonumba Akisha panga panga vyo wezi panga
Asa bebeke na ilala
Mbari unaji
Yeah
Asipu
Hadi masifu ya gala
We are the Mix Masters Entertainment
Catch up
viuno vya paikoko kutoka Manzabe. Picha twazi twanga kisera, posti insta wanga kwa kera, bada ya chani kimoko. Cause I just wanna let them know that my feet come you take. African beauty, man. African beauty, I hero man. African beauty, man. African beauty.
DJ Kalonji.
Mazabe, bitch, I'm frozen. Twanga kisera, posti isa, twanga kwakera. Wata javi ke moko. Cause I just wanna dance to know
African beauty.
Kuwaga na vuta taswira, ule utumwa wa penzi lako.
paka rajo natahira kuyahifadhi mabaya yako mchinginga pedi
na matila panikapenda
upepo kwenye begi
au majina ni atenda
tena nanika uwimo sijipe moyo labda na kufikilia nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia nanika uwimo usijipe moyo labda na kuwaza sana nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukome.
Masters Entertainment, the number one champion sound in Africa.
I wish ingekuwaga na mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My Dalia need you love, uwe na mi, hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love, usiwamini, ukisha wapa wana kwenda. Oba sijilegezi, ni kubebe mbongoni. Nika nikudekezi, ni kutunze kama moni. Wakija wapotezi, nifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwaba mijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwaba mijo, basi cheza na mimi.
Mwyongo mwaro payimi, mchungu kiuziwa. Same mara sabini, uo mzungu sajalewa. Kependa juwa machini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu hamanjiwa. Mwyo wangu mio makuti, usini jena kibiriti.
Asawe,
benzi likageuka chuki, nyumba ikawa kibiti.
Asawe,
nipatie vya kitandani, nipe paka kwenye kiti.
Asawe,
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Koba sijilegezi, nikubebe mgongoni. Kitandani nikolezi, kwa miuno ya kingoni. Kisha nibembeleze, nirudisha utotoni. Weka mate nitelezi, kama nyoka pangoni. Oh baby, asete siki tugu. Oh banwecho, ululu feni.
Oh baby, asa cheza nipone. Uwaba mijo, basi cheza na mimi.
Ama, nataka kucheza chura na ingali umusimama.
Ainama, ainama,
asa onyeshe.
Ainama, ainama,
unacheza.
Ainama, ainama,
unataka maja kisima na mwoga kututama.
Ainama, ainama,
embu onyeshe.
Ainama, ainama,
unachotaje.
Ainama, ainama,
unataka kupiga deki wima umesimama.
Ainama, ainama,
embu tuonyeshe.
Ainama, ainama,
unapiga ye.
Ainama, ainama,
si unataka vya puru tebo sambona unajibana.
Ainama, ainama,
embu tuonyeshe.
Ainama, ainama,
unalenga ye.
Ainama, ainama, ainama.
You are now listening to DJ Kalonji.
Ziki zolimi, ziki kutana asali. Bonya chini, chaga makama tayali. Leo tule nini, miogo ya koko kwa kachumbali. Tunanjuaga mimi, kitanda ni kuwa hodara. Kamu beni roga, mganga. Kamu beni roga,
Kalonji.
Kifuani baby, naomba nipate supu ya nyama laini kama mapupu. Yale ya gizani baby, nje tusiyaruhusu. Kwa majirani wa mbea wakina lufufu. Ah, 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 lelelele. Enzi wa kidonda ni ngongozoe.
DJ Kaloji on Snapchat at DJ Kaloji. That's DEEJAYKALONJE. We are the Mix Masters Entertainment.
Waumiza rosa eti kwengine sipati sijiwezi.
DJ Kalonji
ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi, ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyamaza kimya na kupenda ogopa nikikuna na kuwa kimya. Sina cha kusema na kupenda, sina gafaranga na shuka kupanda, ila na kupenda. Mimi kwako ni mjenga, sina ga ujanja waje wanoponda. Kama chumba midalali, penzi letu lifike mbali.
Shalewa, 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 shal kwanzia leo niite daddy.
Daddy yo.
And when I hit that spot, baby come in.
DJ Jake Kalonji.
Tuke mekupanda kwanzia leo niite daddy.
Daddy yo.
And when I hit that spot, baby come in honey. You know me.
Asali nitatiririsha, utaipata kwa ndani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Saguni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Giddy 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 go down.
Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalonji.
Nimemisi kukuona kwangu, kipenzi changu. Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu? Wewe ndo msiri wangu, kipenzi changu. Mayo, chaguo langu ni wewe, si unachua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unachua mama, eh. Katikati ya safari utaja ni uwa wana. Wewe na mimi baby tusikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usi ukate.
Anyway, ongeza gas. Hey, udumu, ongeza gas. Sama anyway, ongeza grasi. Eh, uhudumu, ongeza grasi. Acha nilewe, nilewe tu. Eh, nilewe, nilewe tu. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe, nilewe tu.
Chafu tangu uniache wewe. Nakula kwa shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, zilali mpaka nilewe. Fanya urudi baby, nitakufa bure. Kosa gani lisilosameheka? Niamini, nimejirekebisha. Jirani mama shani anavyo kukumbuka be. Rudi nyumbani, umeoni na kuita be. Wewe na mimi baby tusikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usiukate.
Anyway, ongeza grass. Ongeza grasi. Ongeza grasi. Ongeza grasi.
We are the Mix Masters Entertainment.
She call me city, I call her pretty girl. She call me Kafiga kananita, nasikia raha kukashika.
Kafiga kananita. Kafiga kananita. Nasikia raha kukashika. Usishoboke na mataita. Wanatamani tu wanapita. Mina kuita mrembo mwenye vyengu vigezo. Tushashinda vikwazo. Usijali skendo. Paparazi wapotu. Kupendana siyo maku. Shiko Misri. I call her pretty girl. Shiko Misri. We gon' run this city.
Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea. Nimesha kunuia, kawain, nimesha kunyea.
Wote sina bari nao, ushani kaba kalobaya mbao. Oh, my eyes on you, naringia changu wana chao. Tudumisha pendo, tusiwe kuku na kunguru. Tutimize lengo, penzi, tulitia shedo. Risiwe kavu kama nguru. Watukute tuko juu. Shiko Misri. I call her pretty girl. Shiko
Malonji. Mogoroki. Mogoroki. Mogoroki.
Miss Masters Entertainment.
Niamine. Ni mwingine sina tani. Kufunzwa mbaya tabia. Mabaniwe mimi kwako chali chali. Ndani donda funza mshaga jifia. Bora kukweleza imenishinda siri. Wendo umeniweka kiganjani. Nani kiteleza unikoshe na mwili. Chonde usije nieka Kisangani. Achunga kauli ziraponza. Zitafanya tuwe madui. Madui. Kinyotea kufuri. Mama chofumba. Usije kutamani mabedui. Mabedui.
Si mama wapone yo ma number one.
Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji. Kalonji.
Na tamani makosa singe kuepo. Usikosane. Oh baby, oh yo. Na samahani ngekuwa kama kichekesho. Tuchekeshane. Oh bila choyo. Naweka wazi shaidi moyo wangu. Wendo fundio razangu. Kachumbani uzandu uzandu kwa kogwerere. Mkuna nazi wali kwa matandu. Pipweza na ngurupandu. Unavyo mixi na chachandu sinaga kwere. Basi chunga kauli ziraponza. Zitafanya tuwe madui. Madui. Kinyotia kufuri. Mama chofumba. Sije kutamani mabedui.
Si mama wako ni yuma number one.
Sitaki mwingine yuma only one.
Si mama wako ni yuma number one.
Sitaki mwingine.
Follow DJ Kalonji on Instagram at DJ Kalonji. That's DEEJAYKLONJE.
Kama upepo pepea, kunifata ni mishola. Kama bifu ni mepobea, ata uende kuroka. Kama upepo pepea, kunifata ni mishola. Kama bifu ni mepobea, ata uende kuroka. Na maneno na mbea, kumbe una nguvu za soda. Kazi kunisema kwa watu, ukiniona unazuga. Ugombana na
mimi bado. Nona kama unanuka baba bado. Facebook, Twitter usijui bado. Hata Insta live ujui bado. Unapenda jinadi kujikuta unajua kumbe mambo bado. Achana nami mwanzio long time mpaka leo gado. Kwanza unaniona je, kila siku mimi ninapanda be eh. Umejunda we, tajari dada kozi itakuponza we. Bada mbata mwagika mwagika na utazo wa mwenye we. Ukizileta zitapandika palika nikuwacha upangu we. Gombana na mimi bado, nona kama unanuka baba bado. Best of the kika usijui bado.
Na spill
Shukuma.
Kuandika tu mengine tutaona. Haina mbwembwe sana. Tuhesabu likizama. Inadi place kazini muda wa kijinga tuna. Huu mji mkubwa na vituko. Wakishangaa waambiwa taliwa. Kila kitu ni biashara tajeneza na sandako. Sipende mano wakati wa vita utakufa mapema. Unafuata sio kuhusu kongane na kina mama. Ni ajabu na kweli la long time ya watching. Zinaitika kimya kiansi ya nigga flossing. Kila mtu wa feki vyake. Ndo maisha mjini. Kuzoya zoya watu mwisho tazoya majini.
Tell them me no fear no one. Me no fear no man.
Now share this.
Tell them me no fear no one.
Now hear this.
Wami pasi tuzue kabisi. Azuea.
Kalonje.
Basigusa, changu kiuno nami nitulie. Bila fupa, navyo kata lazima usimulie. Weka nuka, shika hapa na mimi niugulie. Kama guta, sema popote mwezako nikalie. Na itakasa nafsi na rodali. Wendo yangu kabari, kwa ingine sina habari. Umenionjesha asari, nimewaka. Diju ya dari, niongeze konge kagari. Kandamiza uwa msumari. Mina pendo kinishikaga eh. Unani touchy eh. Unani maliza eh. Sema ni kushike wapi eh. Mina pendo kinishikaga eh. Unani touchy eh. Unani maliza eh. Sema ni kushike wapi eh. Magu nimekua zuzu. Tana siwezi kandoka. Sijume nipa juju. Nikikuona na pandwa mizu. Mina sema wazi wazi. Mwenye wake aje ya mchukue. Itamuwa wali nazi. Kasema vya ndani zisimulie. Meli mekananga.
nitaguba, siendi kwa mganga, sijawahi kumro, naitakasa nafsi na rodali, wendo yangu kabari, wengine sina habari, umenionjesha asari, nimewaka kakibatari, unodiju ya dari, niongeze konge kagari, kandamiza uo msumari, mina pendo kinishikaga,
go ahead and get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Me got a long, 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 long fella. Everybody pulse. Me a fear run. Me a bring a cash. She a bring a figure down. Everybody pulse. Me a fear run. Me a see a dance and balance.
Hey, hey, hey.
Everybody pulse.
Galonji.
Everybody pulse. Me a fear run. Me a see a dance and balance. Sing along. She got a one. Me a say me a feel it.
Yeah, yeah.
She wanna one. Me a say me a give it.
Yeah, yeah.
Me got a long, 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 long fella. Got a kick when the quack, 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 turn up.
If she let me touch it, me a ting, ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't see the running like the way a sky spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it,
yeah.
Let's all get freaky,
yeah.
Me can't see the running like the way a sky spring.
Me can't see the running like the way a sky spring.
Shorty got a face, me a show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he got a waist, me a bend it for real. We gon' let the place, me a tell him coming now. Hey, tavo mnyongea. Oh, tavo mnyongea. Hey, tavo mnyongea. Oh, tamu kolea.
Me want a man with a long, long fella.
Yeah,
I see me cut a steam while I stress a mahela. Me want a long, 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 long fella. Me want a long, 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 long fella.
If she let me touch it, me a yeah, ting, ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't shoot the body like the way a sky spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it,
yeah.
Let's get freaky,
yeah.
Mix Masters Entertainment, Entertainment, Entertainment.
Touch me and ting ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me body me go running like the waves are spinning.
Me got a long, 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 long
fella. Touch, touch.
The number one champion sound.
Come on in, make it a call on love. But you need you to say keep on in walk, yeah, yeah, yeah.
J. Kalonji.
Come on in, nikita kala love. Basi nijilaze kifoni mwake, yeah, yeah. Natamani, nikifumbua macho, awe wa kwanza nione sura yake, yeah, yeah. Alisema babu, simtusi mamba ujavuka mto. Kasema bibi, usizala ukijiko kipata mwiko. No penda usiwaone wazembe. Huko penda usinione mzembe. Kama mapenzi pesa kwa kipato chako, ningeondoka. Kama mapenzi ra kwa hizo pero zako, basi ningechoka. Naomba Mungu nipate nafuu.
Unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Kama pendo ningekuwa jangwa, na mingamia ningepita kimya, ila yanachoma moyo. Maumivu yangekuwa taa, ningeshazima hasira tabu ya moyo. Nasikia sikia maneno tu mitaani, na kila wakisema na hisi nasemwa mimi. Eti ukiona umependwa basi jua mjinga katendwa.
You can follow DJ Kolonji on Instagram at DJ Kolonji. That's DEJAYKALONJE.
Kwako ujanja sinaga, sina mpango wa vimada. Ningesha konga gali, ningekonga nyumba ila mkwanja sinaga. Vile sina shida kwa diva, vile mina paa bila visa. Katoto kana nga kwenye giza na macho malegevu kama kamekula wida. Baby you are mine bila shaka, kwa wota mina data. Sema kitu gani unataka, kwangu mambo plan itapata. Hali uyacho ishihisha zimatani kulum, joni perani kuchum. Don't be scared, usita nikatani nyo sum, akili zikapani lendum. That's not fair.
Tamu sana, tamu sana. She said tamu sana, tamu sana. Tena pisela kwa wana unijaji.
DJ Kolonji
mambo kibosi bosi, like haitoni kosti. Mziko metuwa poti, hey, acha nshereke, nshereke. Nikunywe hadi nilewe, nizime tinga hadi nibebwe.
Shita, shita. DJ Kolonji.
Salima, salima wo. Najua maisha yako yali yumba pale ulipo wapotezi.
Lamba lila lolo mwa.
Yule salima wachela, sio salima wa leo. Amekuwa wa kujinamia na kujikata tama. Iki wapi furaha yake aliyokuwa nayo mwanzo. Iki wapi furaha yake aliyokuwa nayo mwanzo.
Salima na kusazika suri kagunga weku ye
tenga jimenya.
Salima cheni sane uya yende
leso mina umange. Salima milisane yule yule ili ya somara umange. Sima ya yuka nato zako uliza kuwa nato salima.
Salima
nako na kupenda.
Salima
nataka ni wako.
Salima
wale kujatenda.
Salima
wakata wako.
Salima
wale
mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji. Kalonji.
SHI RKO.
Shango Media.
Kutisha, umenacha kama wege. Umenipa ugonjwa, kama ule zege zege. Sina ata sumi, ya kununua chipsi zege. Nikianza kulia, machozi anajaza dede. Sina ata sumi, ya kununua chipsi zege. Sina ata sumi, ya kununua. Sina ata sumi, ya kununua chipsi zege. Nikianza kulia, machozi yanajaza dede. Imani na hitaji la moyo wako sikulijua. Kumbe Mungu litaka kipato kakimbia. Ulivyopata kile ukitakacho ukazingua. Wewe kumbe tapeli wa mapenzi misikujua. Aiwe masura wa moyo wangu mama ndiye uliyeniacha mimi njia pata. Hata kama sitaki, yani bando lako la kutumia unataka laki. Umesha nifilisi, eti au nita. Umesha nifilisi, eti. Umesha nifilisi, eti au nitaki. Sawa mwana kwenda mimi nitapata Mungu akipenda.
Unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Naona majabu, kinanisonga kizaza, kila mahesabu inayo. Naona majabu, kinanisonga kizaza, kila mahesabu inayopiga yanakata. Naisi mababu, mizimu yao imechachama, au sina thawabu. Mola nionyeshe nyota ya ja. Kulia nimelia, nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro. Minika subiria, uenda kaja kesho. Lipo dodo sako tengo madro. Mwenye mapenzi atoke, anitete. Joto pepe, anipepe. Niwe mtoto tete. Ani neke, neke, neke. Nini epuke gundu. Oh, gundu. Penzi linanichachia gundu. Oh, gundu. Nuksi imenishukia gundu. Oh, gundu. Penzi chachia gundu. Oh, gundu. Nuksi imenishukia gundu.
Follow DJ Kalonji on Snapchat at DJ Kalonji. That's DEEJAYKALONJE.
Wajinga wapu jabo, wageni wa Dar es Salaam.
Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda. Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya na kakasuru.
Kama una kumbu kumbu, hata
baba yako nishawahi kumkaba, alilia kwa uchungu na mama yako nilipompola zaja.
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
wazazi wao?
Watakubali
mimi nawe hatulingani?
Watakubali
hali yangu na yako?
Watakubali
hivi unadhani?
Watakubali
shida mama shida.
Watakubali
tamani tuoane, miguu yangu kutwa iko bize, staki ubaki mjane, kula kwangu adini kimbizwe. Niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja, mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mara moja. Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa, mguu nje mundani, defender na kubeba kamzoga. Rama penzu shemeji kucheka, dada na majirani, na shafanya kote majegeka, hawanipendi mtani. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda, hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya naga kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba.
Mix Masters Entertainment.
Hivi unadhani wazazi wao nawe hatulingani? Hali yangu na ya
hivi unadhani?
DJ Kalonji,
nawaza ni yule yule au nimeona mzimu ulivyoripita kwa kasi ya 4G. Nawaza ni yule yule au nimeona mzimu ulivyoripita kwa kasi ya 4G.
Mix Masters Entertainment.
Nawaza ni yule yule au nimeona mzimu ulivyoripita kwa kasi ya 4G. Nilikuja nikufalimu simu, nilipotezaga, umenishoma dharau na juta. Nayakumbuka yale mapele na kukuna, umejisweka kwenye shuka, unaona aibu. Leo mashowa marembo ya China unayava, kwa uongorogo ulivyonga, umejichubu wa chubu. Labda ushamba wangu ndo uloniponza, ningeomba appointment ndo ungeongea. Yani nadala zangu nilivyongojea, kuone usoni tu umenishushua. Hivi ndo umesahau za upendo wangu kisa usta? Hivi ndo umesahau za upendo wangu kisa usta? Umebadilisha unaitwa queen wa mapenzi, tabia ulaghai umezoea, kuwabadilisha wenye fedha mimshenzi.
Go ahead and get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji.
Mtoto tuwabo hapa kati, vinabo wana kachi, tupo gado infati. Mtoto tuwabo hapa kati, vinabo wana kachi, tupo gado infati. Double impati, mambo hapa kati, kunipa miti kasi, nisha kama tamajati. Nipale pati kwa fasi, usiogope madui,
kukupenda we. Umenifanya niamini katika mapenzi. Kukupenda we. Umenifanya niamini katika mapenzi.
Get unlimited mixes from our Mixcloud page at DJ Kalonji. Kalonji.
My head like a ping pong, dreaming every morning, morning. Waiting for the day I hear ding dong, then I know I'm on it, on it. She play my head like a ping pong, dreaming every morning. She play my head like a ping pong. She play my head like a ping pong, dreaming every morning, morning. Waiting for the day I hear ding dong, then I know I'm on it, on it. Demu alizani all of fumbo, kumbe niko lonely, lonely. Waiting for the day I hear ding dong, then I know I'm on it, on it.
My African lady, she got me like crazy. I turn you when I, she don't like my game. My African lady, she got me like crazy. I turn you when I, she don't like my game. Game, 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 game.
I turn you when I, yeah, yeah. I turn you when I, yeah, yeah.
I never gonna get me crazy. Your feelings don't even faze me. We never gonna hit the cloud, cloud, cloud. And you, I never gonna get me crazy. My ladies don't see ya blazing. We never gonna hit the cloud, cloud. And it's never gonna be. Kuwa nawe sio neno. Tatizo ni raha itendo. Mina kosa amani na hisi kama vile waninyima uhamlo. I feel so solo. Ni kama mtoto ndani ya jambo. Cause I'm mad when I see come up in the one in my hand.
My African lady, she got me like crazy. I turn you when I, she don't like my game. My African lady, she got me like crazy. I turn you when I, she don't like my game.
Acha tobo, ulilo niachia, ni bonge la tu, sina nyendo, mama kaninunia. Acha tobo, ulilo niachia, ni bonge la tu, sina nyendo, mama kaninunia. Acha tobo, acha tobo, ulilo niachia, ni bonge la tu, sina nyendo, mama kaninunia. Na hisi gundu, na kunywa gongo. Saidi yangu ni aibu, umwalongo. Kitanda changu ndo choni, wendo sababu. Wewe sababu. Butumo bimba na nzolela. Naumia sana, nimekuzoea. Butumo bimba na nzolela mama. Naumia sana, nimekuzoea.
Mix Masters Entertainment.
This is all this beat, ladies and gentlemen.
Mama tarumbeta, mwali anamele meta, yeo gogo.
DJ Kalonji.
Sifani nazopata, eh, asile inaozesha, yeo gogo.
Baba Rusi ongela.
Doni jambo kubo mwanangu, kaituze shima yangu. Chozi lina nitoka mwanangu,
mwale we.
Siamini macho yangu. Haraka ya nini wakati huyo ni mali yako. Yako, oh.
nashuka na kupanda. Mama nataka wajuku. Oh baby I love you.
Sio ni sababu ya kuishi mwenyewe.
Ila bado nipo nawe. Hata wanite soba, waseme umeniroga. Kukwacha ndo siwezi, nimeridhia. Yes, she's my number moja. Wengine watangoja, aniongeze mapenzi, nizidi kulea. Kale napokuona, ya rapi moyo.
Okay,
napokusikia.
Unlimited mixes from our Mix Club page at DJ Kalonji.
Vidonge kumeza na soda. Jinzi utinge na moka. Chunga mdomo, ujaulizwa we unaropoka. Umiliki buku kukuri otaka gorofa. Mumeo nimelala ndani uona taka toka.
Maisha yangu, nimezaliwa Tandale. Nyumbani Mtogole, siku fundo mkule. No mana, nyumbani kwetu lazima limbwata. Na tamaduni zetu wiko kutuwa talaka.
Ata mimi nyumbani kwetu vimi ni wanakatasa. Kwenda kwa miziki mixa vibao kata. No no no,
chao siku no, baby no, no. Una majina mengi, mana unapendwa na wengi. Ebo,
kitu baby, wana wangoni wengi. Sidi ni acha steady, yeah. Utani changanya.
Chao siku baby,
utajijua.
Una majina mengi, mana unapendwa na wengi. Ebo, nimejichanganya.
Upendo si kitu baby,
kirie mana
wangoni wengi.
Follow DJ Kalonji on Instagram at DJ Kalonji. That's DEJAYKLONJE. We are the Mix Masters Entertainment.
Pensa so kila kitu. Pesa so kila kitu, alinifunza mama heshima ndo kila kitu. Pesa so kila kitu, alinifunza mama heshima ndo kila kitu. Walisha sema wahenga ukifuta magari utapotea baby we. Ukifuta mapeni utapotea mbona. Nipita malaika tabia zako haziyabata.
Kitu uwapi mwanya kina furani wakufu mwezi.
Number one DJ, DJ Kolonji. Follow DJ Kolonji on Snapchat at DJ Kolonji. That's DEEJAYKALONJE.